Right on the night, it might turn out to be all right on the night. Especially with goals like that.
Fantastic.
Perfection from Yaya Toure.
Ni moja magoli bora kutoka kwa mchezaji nguli wa kimataifa wa kandanda wa Cote d'Ivoire, ambaye pia anachezea klabu ya Uingereza ya Manchester City, Yaya Toure.
As you'd expect them to do, because the wall is looking off to the other side of the goal. They jumped together.
Wiki hii nyota huyu ameteuliwa kuwa balozi mwema wa shirika la mazingira duniani UNEP, akiahidi kukabiliana na uwindaji haramu wa ndovu barani Afrika. Toure, ambaye timu yake ya taifa huitwa Tembo, alilazimika kuacha kabumbu kwa muda ili asafiri hadi Nairobi, Kenya, kuhudhuria hafla ya kumtangaza. Mkurugenzi mkuu wa UNEP Akim Steiner akamkaribisha Toure kwa kusema,
"It is today for us a very special privilege because
ni heshima kubwa sana kwetu hii leo. Tukizingatia Yaya Toure ni bingwa wa mchezo wa mpira wa miguu. Yaya Toure ni kielelezo kwa vijana kwa ajili ya ndoto zao, na kuwa naye hapa Nairobi, Kenya, na kukubali wito huu kama balozi mwema ni jambo ambalo tunamshukuru.
Something that we are deeply grateful to you."
Msakata kabumbu huyu naye akapaza sauti yake.
"I want to do something different.
Nilitamani kufanya kitu kando ya mpira wa miguu na kuwakilisha sio tu nchi yangu bali pia bara zima. Tembo ni kama alama ya nchi yangu. Ni muhimu sana kwetu na ilikuwa sababu nzuri kwangu kujiunga katika mpango huu."
Na sasa awapo uwanjani Yaya Toure, mambo yatakuwa hivi.
It might turn out to be all right on the night, especially with goals like that. Yaya Toure.